Hebo.
Fresh out from nigerimix.com.
Hey, yani kuna muda yani umepumzika lakini akili inafanya kazi.
I know because I ask myself things every single day.
Okay.
I
was born to win. Kinchafua pia was born to clean. Jakuwa wezi bato na mim. Respect is free. Sijali kabila wala din. Siponijia jumi na kushukia chini. Proposals za beef wa chanzi sambala tishe. Chana adusiku night man na hustle mission. Ni mali zi flow no swagas new addition. Mchezo no control sitaji substitution. Ni sodoki moja ni kina young D
kama buku.
Kina runya ndo kabisa kamilion moja na nusu. TMA Academy funzo wajui zaidi ya tuso.
Mina two faces. Kindisio ni new cases. Tamwaga damu chafua dressi. Yes yes yo. All rowdy half messy. Labda mnishinde kwa kelele ila sio verses. Speedy mwisho wa msini kwa punguza lesi. Sifa bila malipo mwisho wake stressi. Na mwenenja hana choice kila kitu yesi.
Yes.
Kisikia some noise jwe na mada kesi. Kikuzumu when my rada mia task kuoni. Zeda kompreni. Open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kakutreni. Kiona ra jua watu wamepitia pain. Ulimi umelamba too much a train. Leto gali plain. Chuki nafanya na complain. Close your eyes. Pray for loose and the Ukraine. Michongo eka uki kama tumeanika kwenye rain.
Ila kukicha mishe mishe.
Haoni.
Tafta di kwenye mission.
Haoni.
Sichagwe wapi nipite.
Haoni.
Mewe na kila position.
Haoni.
Haijalishi unasemaje lakini unasema nini?
Chotaka utapata, ukipata utadata, ukidata utambuata, ukimbuata swadakta, tamaa tuwezi kata, tushakosa tukapata, tumesonga masafa, tulipoanzia haikuwa hapa.
Sitowacha kuwakilisha again and again.
True.
Tana kinukisha bilata ya top 10.
True.
Mwenda kwa miguu wakai kwenye foleni.
True.
Navokuja fast utasema siku ya deni.
Kikuzumu when my rada mia task kuoni. Zede kompreni, open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kakutreni. Ukiona ra, jua watu wamepitia pain.
Tunaku kula kwa jasho, unakula kwa macho. Unataka utoboy na ujuu chochote kusu haso. Bila hard work pay,
pay.
Hakuna kifuatacho, yu akili chafu. Amboy fire takuwa damu.
Mwenye nacho ongezewe, mwenye wivo meze mata. Ni unakunywa sumu weo, unataka mungine afe.
Tumsikize nani, kila mtu anasema lake. Stusha sema, kila mtu apambane na hali yake.
Unatazamwa na familia, madogo na kuangalia. Watoto na kulilia, mfukoni unatamia. Wazazi walikuaminia, ujui wapi utanzia. Kabla kuanza vuta picha, kwanza wapi utashia.
Kinchafua pia was born to clean. Jakuwa wezi bato na mimi. Respect is free. Sijali kabila wala dini. Siponijia jumi na kushukia chini. Kikuzumu when my rada mia task kuoni. Zede kompreni. Open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kakutreni. Kiona ra jua watu wamepitia pain.
Kila kukicha mishe mishe.
Haoni.
Tafta di kwenye mission.
Haoni.
Sichagwe wapi nipite.
Haoni.
Mewe na kila position.
Haoni.
Haijalishi unasemaje lakini unasema nini?
I was born to win.
Eh, yani kuna muda umepumzika lakini akili inafanya kazi. Hey bwana,
born to win.
So do
king.
Eh, na baraka the prince. Yani the prince na
mskuma mjani. nigerimix.com.
Basi mshaba, basi mshaba.